subaxna sidii kala dhigaysay lamaantii baal ka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Jonathan Ryan waa qareen dhinaca socdaalka, wuxuuna gacanta ku hayaa kaysa 80 qof oo dalalka Afrika dad u dhashay, kuwaasoo 60 ka mid ahi ay Soomaaliyeen, kuwaasoo la xiray, kuwaasoo ku xidhan xabsiga ku yaala gobolka Texas ee Mareykanka. Qareen Ryan ayaa sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah kuwii diyuurad qaaday laga soo celiyay dalka Senegal ay hadda ku nool yihiin xadgudubyo lagu geysto xabsiyada dhexdooda. Qareenka ayaa sheegay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha kasoo horjeeda oo ay ku jiraan garaacis, aflagaado, sharafdil iyo falal maskaxd ahaanba wax loogu dhibayo. Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qareenku VOA-da siiyey ayuu ku sheegay in xadgudubyadan ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaasi lagu hayo. Waraysigan oo ay qaaday wariyaha Nasaare Cabdi Axmed ayaa ugu horreyn waxay weydiisay tirada Soomaalida ee xabsiyadaasi ku jira.
To our knowledge, there are more than 60 Somalis who are currently in detention in Texas. This includes many individuals who
ogaantay lixda Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. Waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid ah dadkii horey diyaaradda loogu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyey. Dadka dhowr jeer ayaa laga wareejiyey xabsiyo kala duwan, qaarkood waxaa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwa la hayay asbuuc ugu yaraan. Intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha, kuwaas oo isugu jira gacanka hadal, qalbi jabin iyo xadgudubyo kale. Waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. Waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh. Waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday.
Qareen Jonathan Ryan, waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta le ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin.
What is clear is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement,
waxa iska cad markaa tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga cadownimo uu qabo, kuna dhiirigelinayo hay-adaha amniga inay ula dhaqmaan si fool xun qofka ay xidhaan, waxaad xaqiiqdii abuureysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. Shakigagama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu.
Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. Dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi, hore ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal Dakar. Maxaa ku dhacay oo Amerika dib loogu soo celiyey?
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individuals.
Waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhammaantood ay ka sameeyeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo, waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya, tira ahaan waa 80, qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. Waxaa ku jira dad ku noolaa Mareykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Mareykanka oo magangelya doona.
Maraan weydiiyey qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaanna Soomaaliya oo waqtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay.
That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta ururkayga iyo aniguba shaqsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo sababo la xiriira kiisaska dadkan in loo xirayo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka loo eego musaafurinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. Marka dhammaanteen, hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kees walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan.
Su-aasha ugu dambeysa ee weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la ku noolaa dalka Mareykanka, sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqtigan inay soo haysanaan waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan. wuxuuna igu jawaabay
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals most of them were people who for one reason or another had not
xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooniya iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kan dhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay
kaasi waxa uu ahaa wareysigii aan la yeeshay qareen Jonathan Ryan oo ah qareen isagu dhanka socdaalka ah kuna sugan gobolka Texas halkaasi oo galbeedka gobolkaasi ay ku xiran yihiin 18 qof oo afrikaana intooda badan 60 kamid ay yihiin Soomaali kuwaasi oo ku xiran xabsi ku yaala halkaasi muddo u dhaxeysa sanad iyo 6 bilood ilaa iyo 7 ugu dambeeyay waxana wareysigaasi uu ahaa wareysi dhinacyo badan ah oo aan la yeeshay goor dhaweeyto